Let us pray together. Lord, we thank you for your great grace that you've woken up from the night and that you've granted us this new day. Lord, there where your people are listening to the preaching, wherever it may be, we pray that you would be at work.
Amen.
Amen.
I've
got this announcement to make. In our outer mission stations now, for the first time after a long period, the co-workers from here have gone out to preach. Now it's for the first time that here from the mission co-workers have gone out to preach the gospel, and that all after the lockdown. Bamgubane, they with some have gone to escort.
Baba Ukumalo, Hambena Banyu Semahlaba la Msinga.
Baba Kumalo, Mr. Kumalo, they've gone to Msinga with others.
Abanye futhi bale bahambile bayiwinen futhi.
Others have gone to Winen.
Kusho ukuthi ke bahambile ke indawo ngeindawo ngeke ngiqeda.
And so I won't be able to mention all the different places they've gone out to preach to. That's why also during my prayer, I prayed that the Lord might be with them. So we phoned also other stations like Dundee, etc., to tell them, Lord willing, next weekend we'll be coming to them also. And we announced that on purpose because maybe others haven't heard it, and then things will be announced over the radio and they didn't know. And so there has been that desire, that request from other people that maybe have listened to live streaming, that they said, well, can't people now of the mission come and visit them? So this morning our service will be held by Dr. Van Eerden. So we leave it over to him. Thank you.
Before we continue with God's word, maybe we can just pray once again. Lord, you love the world so much that you gave your only begotten Son for this world.
Nkosi, wena walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa wenzela wona lo mhlaba.
So that everybody that believeth on him should be saved.
Ukuze inkosi kuthi lo nayi loyo okholelwa yiyo asindiswe.
We pray that that heavenly love will be in the service today.
Siyakhuleka inkosi kuba lo lothando lasezulwini lube phakathi kwethu kule nkonzo yanamhlanje.
And that your Holy Spirit would light your holy fire in our bosoms. Amen.
Amen.
I wanted today to speak about love. Love is a very central part of the Bible. It's all over God's word. Right in the Old Testament, you should love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. And that is the great and the first command.
And
the Lord Jesus repeated that, also said it. The Lord said, "By this shall people know that you are mine, by the love amongst
you."
And by this men shall know that you are my disciples. And the Bible says, the Lord Jesus said in Matthew, "Many false prophets will arise and lead many astray, and because lawlessness will increase, the love of many will grow cold."
Siyezwa eTestamenteni elisha evangelini ngokaMateyu inkosi isho ukuthi kuyofika abaprofeti bamanga. Abayoludukisa ibandla ngenxa yalokho abaningi bayophelelwa noma bapholelwe uthando.
There's a whole book in the Bible that speaks about the love between the bridegroom and the bride, which refers to the love between Christ and his church.
Kukhona incwadi ngisho khona la eBhayibhelini ekhuluma nje ngothando phakathi kwamakoti nomkhwenyana okuwuthando phakathi kukaKristu Jesu nebandla.
And Paul says, now there are these three things left: hope, faith, and love.
Nomphostoli Paul uyakubalula ukuba sekuselele lezi zinto ezintathu: ithemba, ukholwa, naluthando.
But the greatest of them all is love. Friends, we cannot get away from that love is the central theme of God's word.
And
love, the meaning of the word love, has been attacked by Satan tremendously.
Ngoba uthando lolu naleli igama elisho uthando selihlaselwe kaningi uSathane elihlasela ngamandla amakhulu.
To such an extent that some people, if they read about loving God's word, they don't have the foggiest idea what this love is actually all about.
USathane ulihlasele ngendlela yokuthi ngisho abazalwane befunde eBhayibhelini ngalolu thando kube sengazuthi abaqonda inqindi nasibhakela ukuthi kukhulunywa ngani maqondana nothando.
Many of them think it's a carnal, a human love.
Abaningi bacabanga ukuthi nje umuzwa osenyameni uthando.
Many think it's a Hollywood love.
Abanye futhi bacabanga ukuthi ke mhlawumbe lokhu kunokwenza.
There are many Christians that believe the love between a husband and a wife should be a Hollywood love, a love that was created by Wally Hollywood and that's based on our own carnal feelings.
Nothando phakathi kukwamkhwenyana nomakoti abaningi bacabanga ukuthi kumele kube uthando olinokwenza ngendlela laba abase Hollywood abahlele ngayo kube nje uthando olusenyameni.
But friends, let me say this.
Bahlobo angeke ngibalule lokhu.
All of our lives are ruled by a love.
Sonke ngisho impilo zethu zonke ziphethwe noma zibuswa uthando.
And I believe it is good for us to look at what kind of love is ruling my life.
Ngakho ke ngibone kusemqoko ukuthi sibheke sihlole ukuthi ngabe hloboluni lothando olubusa impilo yami.
Even the love between a husband and a wife.
Ngisho uthando phakathi kwamkhwenyana nomakoti.
And for that reason, I would like to turn to Psalm 45 verse 10.
Ngizothanda ukuba ke sivule incwadi yamahubo isahluko samashumi amane anantlanu ivesi leshumi.
Hearken, O verse, from verse 10. Psalm 45, verse 10.
Ncwadi yamahubo isahluko samashumi amane nantlanu zoqala ukufunda endimeni yeshumi.
Hearken, O daughter, and consider, and incline thy ear. Forget also thine own people and thy father's house.
Mawuzweke ndodakazi, uqaphele, ubeke indlebe yakho, ukhohlwe isizwe sakini nendlu kayihlo.
So, verse 11, so shall the king greatly desire thy beauty, for he is thy Lord, and worship thou him.
Ivesi leshumi nomuvo. Yikhona inkosi izakubuthanda ubuhle bakho, ngokuba yona inkosi yakho woyikhothamela.
This speaks about a love that a foreign princess that marries a king of another nation should have for her husband.
Kule ndima kukhulunywa kabanzi ngendlovukazi yezizwe eshadele kwenye inkosi nangamaqondana nothande kumele le ndlovukazi ibe nalo maqondana nale nkosi.
This we know, this is how the royalties get married.
Yona ke indlela le ngikhole ukuthi siyaiqonda ukuba ebukhosini kushadwa ngayo.
A king may take a bride from a totally different nation.
Ukuthi inkosi iyakwazi ukuba ithathe indlovukazi kwesinye isizwe.
That's what happened to Queen Esther.
Nokuyikhona kokwenzeka kwindlovukazi uEsther.
She was married, called to marry King Xerxes.
Ngoba ke washada ke inkosi uXerxes.
And she is a classic example of this.
Futhi ke uyisibonelo esihle kakhulu maqondana nalolu daba.
And this, I think, gives us an idea of the kind of love that God, the godly love that God expects of us, even in our marriages.
Nenkolo ukuthi ke lokhu kusinikeza umqondo maqondana nothando uNkulunkulu analo ngathi nangamaqondana nemishado yethu.
But before I speak about this love, and I want to continue and expand more about this love.
Kodwa ngaphambi kokuba ngikhulume ngalolu thando, ngifisa futhi ukuthi ngikhulume nginabe kabanzi ngalolu thando.
I would like to speak about the love that usually takes the place of this love that God speaks about.
Ngifisa ukuqala ngikhulume ngothando ngokujwayelekile oluye lithathe isikhala salolu thando uNkulunkulu akhuluma ngalo.
The most common love that a person have, that the people across the world of all nations have.
Ngothando abantu abanalo emhlabeni wonke jikelele uthando olujwayelekile.
If they don't have this love that we read about in these verses.
Uma bengenalo lolu hlobo lothando esifunde ngalo kule ndima esifundile.
And you know what love is that?
Ukwazika ukuthi hlobo lunothando lolo.
You will automatically, if you don't have the right love, you will automatically have this love.
Ngokushesha nje lokhu kuyazenzakalela ukuthi uma ungenalo lolu hlobo lothando esifunde ngalo kule ndima uzoba nalolo olunye uthando.
What love is that?
Iluphi lolu thando?
It's the love for the self, the love for myself.
Kusho ukuthi uthando lukamina, uthando engiyithanda ngalo mina.
And I would like to read one verse from Ezekiel chapter 34 verse 2.
Thanda ukufunda encwadeni ke kaHezekeli isahluko samashumi amathathu nambili ivesi leshumi nesikhombisa.
Ezekiel 34 verse 2.
Sorry, uHezekeli isahluko samashumi amathathu nane siqale ukufunda evesini lesibili.
Ezekiel 34 verse 2. Son of man, prophesy against the shepherds of Israel. Prophesy and say to them, even to the shepherds. Thus says the Lord God, Ah, shepherds of Israel, who have been feeding yourselves, should you not shepherds feed the sheep?
Ncwadi kaHezekiyeli isahluko samashumi amathathu nane bese ke sifunda ivesi lesibili. Ndodana yomuntu, profetha ngabelusi bakwa-Israyeli. Profetha uthi kubo, kubelusi. Isho kanje inkosi uJehova ithi, wo kubelusi bakwa-Israyeli abazibonelela bona, abelusi bebengayikuzalusa izimvu na.
Can I read it again? Son of man, prophesy against the shepherds of Israel. Prophesy and say to them, even to the shepherds, thus says the Lord, Ah, shepherds of Israel, who have been feeding yourselves, should you not shepherds feed the sheep?
Ndodana yomuntu, profetha ngabelusi bakwa-Israyeli. Profetha uthi kubo kubelusi. Isho kanje inkosi uJehova ithi, wo kubelusi bakwa-Israyeli. Abazibonelela bona, abelusi bebengayikuzalusa izimvu na.
What was the problem of the shepherds of Israel?
Bekuyini inkinga yabelusi bakwa-Israyeli na?
They loved themselves more than what they loved the sheep.
Bebeyithanda bona kakhulu okudlula izimvu.
They were feeding themselves rather than feeding the sheep.
Bebezinakekela bona bezisuthisa bona esikhundleni sokuba basuthise banakekela izimvu.
Tell me, friend, what has the effect of the COVID epidemic been on you?
Awungitshele mhlobo ukuthi umthelela wokuvethe ube yini empilweni yakho na?
Have you not started feeding yourself, minding your own business, and living for yourself?
Ngabe mhlobo awuzinakekeli yini wena kuphela, usuthise wena kuphela, ubheke nje okwakho okuqondene nawe kuphela na?
Later in God's word he says, I will make you my enemy from now on, you shepherds who have been feeding yourselves.
Uma siqhubeka sifunda le ndima liyashiza ukuthi nina belusi ngizoniphendula nibe izitha zami ngenxa yokuba nisuthisa nina nizinakekela nina uqobo.
Don't say, oh, this word is meant for pastors. I'm not a pastor, I'm just an ordinary Christian.
Ungasho ukuthi leli vesi liqondene mhlawumbe nabefundisi, mina njengumzalwane ojwayelekile angisiyi umfundisi.
Every Christian should be a shepherd.
Wonke umKristu melo ukuba abe umalusi.
Because every Christian has a group of people who knows that he's a Christian or she's a Christian that look up to you, whether it's worldly people or whether it's other Christians or whether it's your family members.
Ngoba wonke umKristu unalo ithimba labantu elihlezi libheke kuyena njengesibonelo njengomKristu, kungaba abantu abasezweni, kuba abantu mhlawumbe basemndenini wakho.
You as a father is supposed to be a shepherd for your family.
Wena njengobaba umelo ukuba umelusi womndeni wakho.
You as a child is supposed to be a shepherd that live a life not for yourself and your ambitions to complete your studies and do what you want to do and get married to whom you want to do, get married to, but to live for your parents, a godly life that they can look up to you.
Nawe mntwana umelo ukuba ube umalusi ngendlela yokuthi uthokozise abazali bakho, ungabheki nje ukuphumelelisa izifiso zakho, mhlawumbe uqeda izifundo zakho, uzubheke nanokuthi uzoshada ngayiphi indlela nobani, kodwa konke okumele ukwenze kumele wenze lokho okuzothokozisa abazali bakho.
But all of us live in communities.
Sonke njengoba siphila emphakathini.
All of us are supposed to have the burden to share the gospel of Christ to other people.
Sonke simelo kuba sibe nomthwalo wokuba sicobelele abanye abantu ngevangeli.
Surely you've shared the gospel with some people the last week or two or month.
Yebo mhlawumbe useke wabacobelela abantu emavikini amabili edlule noma mhlawumbe enyangeni edlule ubacobelela ngevangeli.
Surely you've tried to be a testimony that will create a hunger in the people you work with or you deal with in business, a hunger to know more about the gospel.
Mhlawumbe uzamile nokuthi uzube ufakazi kubantu mhlawumbe osebenzisana nabo noma osondelene nabo uzama ukuveza ukuthi babe nokulangazelela ukuba babe sevangelini.
If you don't have that hunger, I will go as far, dear friend, dear Christian, as saying you're a dead Christian.
Uma ungenakho lokho kulangazelela okufaniswa nalokho, ngingalibeka ngembabe ngithi ngumzalwane ofile.
What has happened during this time of COVID?
Kwenzekeni kulesi sikhathi esikuso sokuvela?
What has happened in your congregation?
Kwenzekeni ebandleni lakho na?
Have you cared for the rest of the congregation?
Ngabuke wanakekela yini amalunga ebandla na?
Have you tried your best to light the fire of the Holy Spirit in the bosoms of your fellow brothers and sisters during this time of COVID?
Ngabuke wazama yini ukuba ubase umlilo kaMoya Ngcwele ezimpilweni zabantu ohlelisane nabo noma abazalwane mhlawumbe okanye nabo ebandleni?
Or have you slipped into this cursed state where you are living for yourself and you feeding yourself and you're only concerned about your own comfort?
Noma mhlawumbe usungene kulesi simo sokuba uyiphilele wena, uzanelise wena, uphilele nje ukuthi kunethezeke wena kuphela.
I'm going to say something that's maybe a risk of saying.
Ngizosho ukuthize mhlawumbe ongenza kube ingcuphe ukusho.
I can judge the quality of a person's Christianity and the depth of a person's Christianity by the extent to which that person lives for other people.
Ngingakwazi ukuhlonza noma mhlawumbe ngahlulele indlela umKristu akholwa ngayo nendlela ajule ngayo ekholweni ngendlela yokuthi ubanakekela kanjani abanye abantu.
I will never forget a lesson I learned from my wife shortly after we got married.
Angeke ngize ngisikhohlwe isifundo engasifunda kuNkosikazi wami emveni kokuba sishadile.
And I don't think any husband or any man should be too proud to be willing to learn from his wife.
Futhi ngiyacabanga ukuthi ayikho indoda ekumeleke mhlawumbe izigqaje, izigugumeze, ingavumi ukuba ifunde kuNkosikazi.
We were driving a car and listening to some songs by Ernie Ford, some religious Christian songs by Ernie Ford.
Sasishayela imoto, silalela umculo oculwa uErnie Ford, umculo wezenkolo.
And he said, in one of the songs he said, Lord, give me the grace to live for others.
Kuleli culo wayesethi kuErnie Ford lo Nkosi, ngiphumusa wokuba ngiphile, ngiphilela abanye abantu.
And out of the blue, she said, this is the prayer that I have for my life.
Khona lapho wayesethi iwo lo umthandazo enginawo maqondana nempilo yami.
And we had been listening to many beautiful Christian songs by Ernie Ford. But when he sang, Lord, give me the grace to live for others, I can't remember the precise words. She said, this is the prayer of my life.
Noma ngeke ngiwakhumbule wonke athi Nkosi ngiphe umusa wokuba ngkwazi ukuphilela abanye abantu wathi wona lo mthandazo enginawo maqondana nokuphila.
You friend who's a Christian.
Wena mhlobo ongumKristu.
Maybe you're a member of KwaSizabantu.
Mhlawumbe uyilunga la KwaSizabantu.
Maybe you're in one of the branches.
Mhlawumbe ukhona kwelinye lamagatsha.
Have you not started living for yourself?
Ngaba ukakaqala yini mhlawumbe ukuthi uyiphilele wena wedwa nje?
Have you not started feeding yourself?
Ngaba ukakaqala yini ukuthi uzanelise wena, uzondle wena wedwa?
And God says, "Oh, you shepherds, should the shepherds not feed the sheep?"
Kodwa uNkulunkulu uthi wo kube lusi. Bengekuya kuzalusa yini izimvu na?
Now I would like to read a portion to show you how subtle this love for the self comes in.
Ngifisa ukufunda enye indima evezayo ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi nje esikhaleni kuvele kungene lolu hlobo lothando.
Because some Christians somehow cannot forget their life in the world and it's still in their hearts and minds.
Ngoba abanye babazalwane abakwazi ukuthi bakhohlwe impilo ababeyiphila bese sezweni kuze kube kalokhu lokho okuphila kusekhona enhlizweni.
This was written by Alexander Solzhenitsyn.
Lokhu ke kubhale uyena uAlexander.
Alexander Solzhenitsyn was in a gulag. It's a labor camp, the terrible labor camps in Russia where they sent Christians to work as punishment for the fact that they are Christians.
Ushukuthi Alexandra lo wayisebenza endaweni lapho ababekempe khona, laba bethunyelwa khona njengamaKristu, kodwa ke bejezisa ukuthi basebenze kanzima eRussia.
And he was in one of those in some of those gulags.
Wayekhona ke naye kuyo leyo ndawo.
And he wrote a piece of literature for which he later received the Nobel Prize for Literature.
Wayeseke ebhala incwadi ethize eyahlomula ke ngomkomelo we Nobel Prize ekhambeni kwesikhathi.
So when he came out, and some of this he wrote in the gulag, in the labor camps in Siberia, where it was minus 50 degrees.
Ushukuthi ke lokhu wakubhala esasekhona enkambini lapho eSiberia eRussia laba bevalelwe khona besebenza khona.
He says if only there were evil people somewhere treacherously and crafty proceeding very secretly and subtly committing evil deeds.
Usethi ke uma kwenzeka kube nabantu abaphilo impilo embi impilo enobusathane abenza zonke izinto ezimbi bese beyavela bese beyabenza lobubu.
And it were necessary only to separate them from the rest of us and destroy them.
Ayisethi kuyoba semqoko ukuba bahlukaniswe nathi bese ke beyachithwa babhujiswe bonke.
We could have done that.
But
listen to what he says.
Lalela ukuthi uthi.
But the line dividing good and evil cuts right through the heart of every human being.
Kodwa ke nokho ulayini ohlukanisa ububi nobuhle kube ngazuthi unqamula empilweni yayilo nayilo umuntu ophila emhlabeni.
And who is willing to destroy a piece of his own heart?
Ubanike onesifiso sokuchitha isicubu senhliziyo yakhe uqobo na?
Who is willing to destroy, ruthlessly destroy, a piece of his own heart?
Ubani onesifiso sokuchitha abhubhise kabuhlungu isicubu senhliziyo yakhe uqobo na?
It's those who allow this line dividing good and evil to penetrate and cut right into your heart.
Yilabo bavumela lo muqa ohlukanisa ububi nobuhle ukuba ungene ugcile noma unqamule enhlizweni yabo phakathi.
Are you allowing that?
Ngabe wena uyakuvumela lokho?
Have you allowed that?
Ngabe usukuvumele yini lokho na?
That line cuts through your heart.
Ukuba lo muqa unqamule noma usike enhlizweni yakho.
And then have you done this thing that people don't like to do?
Uma ke wenze lokho abantu abangathandi ukwenza.
You are willing to systematically destroy that piece of your heart that is evil.
Noma mhlawumbe ngendlela yohlelo oluthize kancane kancane uhlela ukuthi uyichithe uyibhubhise leyo nhliziyo yakho.
Paul says take every thought captive under Christ.
Uthu Pauli thumbela yonke imicabango uyithumbele kuKristu.
So here's my question.
Nanko kumbuzo enginawo.
Is your life all about feeding yourself or feeding other people around you?
Ngabe wena ukuphila kwakho nje kuyinakekela wena wedwa, uzondle wena wedwa noma kunakekela abanye abantu na?
For whom do you live?
Wena ngabe uphilela bani?
Do you spend the best times for yourself?
Ngabe ikhathi zakho ezimnandi uyichitha kuwena uwedwa?
Your best times, the best times that you have, is that spent on yourself?
Ikhathi zakho ezinhle ezimnandi, lezi ikhathi ezinhle ngabe uyichitha kuwena wedwa na?
Please answer me honestly.
Ngiyacela ukuthi ungiphendule ngokweqiniso.
What do you spend your thoughts on?
Ngabe imicabango yakho usukumatasa uyichitha ngokucabanga?
Are you spending your thoughts on yourself?
Ngabe imicabango yakho nje uchitha isikhathi sakho ngayo ucabange ngawe?
It can be very subtle.
Kungenzeka nje lokho mhlawumbe unganakile.
You can be living for the Lord.
Kwenzeka ukuba uphilele inkosi.
And in the process things are hard for you.
Kodwa khona lapho kuthi uma izinto ziba nzima kuwena.
And life is difficult to you.
Bese impilo ibe nzima kuwe.
And you start spending your thoughts on feeling sorry for yourself.
Bese uyaqala manje emcabangweni wakho ucabange uyidabukele wena uqobo.
You are spending most of your thoughts on yourself.
Ushukuthi ke ugcitha isikhathi sakho ucabanga kabanzi ucabanga ngawe.
Or are you just blatantly spending your thoughts on yourself in the sense of what will I dress? What will I have? How will I spend my money?
Noma mhlawumbe nje ngokunganaki ugcitha isikhathi sakho ucabanga ukuthi ngizoqokani ikuphi engizoba nakho ngizoyisebenzisa kanjani imali yami.
What do you spend your money on?
Ngabe imali yakho wena uyichitha ngokwenzani?
What do you spend your dreams on?
Amaphupho akho ngabe abheke kuphi?
When you dream about things, I mean not in your sleep, or maybe even in your sleep, but when you're awake, your dreams of things that would be wonderful. Is it about yourself or is it about others?
Noma ke ngingabhekisile emaphupheni mhlawumbe owaphuphulele, amaphupho nje uma ucabanga ujula ngezinto mhlawumbe ofisa ukuzenza, ngabe usuke uphupha mhlawumbe ngokuthi usize abanye abantu, noma nje usuke uphupha ngokuyicabangela wena okuzosiza wena kuphela.
I thank the Lord that when I came into contact with this revival,
ngiyabonga inkosi ngokuthi lapho ngiqala ngihlangana nalemvuselelo.
I met a man who spent his dreams on others.
Ngahlangana nendoda echitha amaphupho ayo icabanga ngabanye abantu.
He literally spent his dreams on others.
Wayesebenzisa nje amaphupho akhe ecabangela abanye abantu.
How to win them over for Christ.
Ecabanga kabanzi ukuba ngabazuza kanjani abazuzele kuKristu.
How to make life more comfortable for them.
Acabanga ukuthi angenza kanjani ukuthi impilo yabo ibe impilo enethezekile.
How to help them and be a blessing to them.
Acabanga ukuthi angabasiza kanjani abe isibusiso kubo.
It was to me, and I don't say it must be like that to you. To me it was as if he was empty of himself and dreaming only about the gospel and the people around him.
Kumina noma ngisho ukuthi nakwena kumele kube njalo. Kumina ngangicabanga ukuthi kwangazuthi akanaki nje lutho maqondana nempilo yakhe, kuphela nje wayicabangela abantu maqondana nevangeli.
And friends, that and nothing less than that will give us the grace to continue to experience the revival.
Yilokho mhlobo futhi akukho kunye mhlawumbe ongaphansi kwalokho, yilokho kuphela okuzokwenza ukuba siqhubeke sizwele imvuselelo.
What do you anguish in prayer about? Whom do you anguish in prayer about?
Ngabe Mose mkhulekweni uyabubula mhlawumbe ngabe ububula ngobani ukhulekela bani?
Anguish is not just to go through a list of prayers and say I pray for this department, this department, this person, and this person at the end of the day.
Ukuba nokububula mhlawumbe mkhulekweni akusiko nje ukuba nohlu usho ukuthi ngikhulekela mhlawumbe lesi sakhiwo noma ngikhulekela laba noma laba.
Anguish is like what a woman experiences if she gives birth.
Kodake lokubula nalobubhlungu ilomuzwa ozwiwa owesifazane ngesikhathi ebelethe.
I don't know whether you've stood next to a woman giving birth. I've done that many times.
Angazi ke noma uke wahlala eneduze kowesifazane ozobeletha, mina senke ngahlala izikhathi eziningi.
And with every birth you realize this mother's life is in danger herself.
Nangaleso sikhathi ezobeletha uyaqonda ukuthi ukuphila kwakhe lo wesifazane kusuke kusengcupheni.
The child's life is in danger.
Ngisho nempilo yomntwana naye uqobisa ukusengcupheni.
If things don't go well, the child will die.
Ngoba uma izinto zingahambi ngendlela efanele, umntwana ngalahlekelwa ukuphila kwakhe.
But not just the child's life, the mother's life herself is in danger.
Hayi nje umntwana kuphela osengcupheni kodwa ngisho umzali walomntwana naye uqobo usuke esengcupheni.
Suddenly if you stand there the reality dawns on you, listen, this is no game.
Khona lapho mawumile uyaqonda kuvele kuse ku ukuthi lokhu akusiko nje umdlalo.
Yes, we're living in the 21st century, but it is no game for a woman to give birth.
Yebo noma ngabe kuthiwa siphila mhlawumbe ku 21st century kodwa ukubeletha kowesifazane akusiwo nje umdlalo.
Paul says I'm in birth pangs for you so that Christ will be born in your lives.
Uthi Paul nginobhlungu bokusikwa ngenxa yenu yokuba uKristu azalwe kini.
He had the same anxiety and anguish in his soul for the different congregations, that they will remain standing, that they will go deeper with God, that they will grow spiritually.
Wayenokukhathazeka enokububula maqondana namanye amabandla ukuba ame esekelweni esinguKristu akhule emoyeni akhule evangelini.
Dear brother and sister, tell me, have you not lost this during the COVID?
Dadewethu noma mfowethu othandekayo, awungitshela ukuba ngabe lokhu wena akulahlekelanga yini njengoba sibhekene noCOVID.
I was shocked the other day.
When
I heard that people can tune in to the evening services, which is so short, it's only half an hour, but many of them don't even bother tuning in to the evening services.
Ngishaqeka ngokuthi abantu bebenalo ithuba lokuba bangakwazi ukuba ingxenye yezinkonzo zakusihlwa kodwa abazange nje bayihluphe abanye babo bebengayilaleli nokuyilalela inkonzo.
You start off by saying, okay, I continue with the washing, I can continue washing the dishes, I can do this, I can take this thing apart and this engine and screw a few screws in while I'm listening to the service.
Ngoba lento iqala ngokuthi khona ulalela inkonzo uthi hayi mhlawumbe ngizoqhubeka newashingi, mhlawumbe ngizobe ngigeza izitsha, mhlawumbe ngizobe ngikhanda le njini ethize ngibe ngilalela inkonzo.
And I see cold selfishness started descending upon many of our brethren in the different branches.
Bese kuba ke yilo mina owenza ukuba umzalwane abande bese uyaqala wehlele kubazalwane ngokuhlukana kwamagatsha.
Friends, why don't you cling to these services? They are precious than more precious than gold. Why don't you stop everything? Why don't you call the whole family together? Why don't you all listen every day when you can tune in and listen to the service?
Ungani mhlobo ungabambeleli kulezi inkonzo uvela uyeke konke okwenza uma sekuyisikhathi senkonzo umeme ngisho bonke abantu basemndenini ukuba balalele lenkonzo ngoba lezi inkonzo ziyigugu na.
The Bible says the love in the old end times of many will grow cold.
Lithi iBhayibheli ezinsukwini zokugcina abaningi bayopholelwa uthando.
Yes, maybe you're sitting with a love.
Yebo mhlawumbe uhleli unalo uthando.
But it's an ice cold love.
Kodwa uthando olubanda qa njengeqhwa.
The Bible says due to the extreme immorality and lawlessness, nobody is submitting to any law in the end days. The love of many will grow cold.
Lithi iBhayibheli ngenxa yokwanda kobubi nangenxa yokungabi namthetho abantu behlubuka bengafuni ukulalela umthetho uthando lwabaningi liyophola.
A shepherd that has a love for his herd, he carries the well-being of his herd on his heart day and night.
Umelusi onothando maqondana nezimvu zakhe uba nesiqiniseko sokuba izimvu ziyaphila esimeni sazo sokuphila enhlizweni yakhe usuke njalo nesifiso sokuba zinakekeleke ziphile.
And you will do everything in your strength to prevent that herd from scattering, from being divided, for breaking into factions.
Besenza ngakho konke okusemandleni akho kuba lowo mhlambi wezimvu ungahlakazeki, ungabi sengcupheni, ungabi sengozini.
A real shepherd is not concerned about his image and what people think of him, but he's concerned about the herd and that the herd should stay together as one.
Umelusi woqobo akanakekeli nje indlela avela ngayo kubantu noma indlela abantu abambuka ngayo kodwa unakekela indlela yokuthi umhlambi uhlezi usesimeni sempilo esifanele umhlambi uhlezi uphephile.
The one who's not a true shepherd, if he personally gets offended, he doesn't worry what happens to the herd. They can scatter. Everything can happen. He doesn't care about that.
Kodwa ke lo melusi ongayinakekeli izimvu ngaleyo ndlela, uma kukhona okumcasulile, akanaki nje, uyayiyeka izimvu zihlakazeke, uyayiyeka izimvu zize zibe sengozini.
Let's go to a few verses further on in that chapter in Ezekiel 34.
Asike siqhubeke sifunde amanye amavesi kuyo le ndima esifundile isahluko samashumi amathathu nane.
Ezekiel 34 verse 18. Seemeth it a small thing unto you to have eaten up the good pasture, but you must tread down with your feet the residue of your pastures, and to have drunk of the deep waters, but you must foul the residue with your feet.
Kuncane kini yini ukuqaba edlelweni elihle nize ninyathele ngezinyawo zenu okuseleyo kwedlelo lenu nokuphuza amanzi acwebileyo nize nidunge aseleyo ngezinyawo zenu na.
Verse 19. And as for my flock, they eat that which you have trodden with your feet, and they drink that which you have fouled with your feet.
Ivesi leshumi nesishiyagalolunye. Izimvu zami ziyadla okunyathelwe ngezinyawo zenu, ziphuza okudungiweyo ngezinyawo zenu.
Now if you grow up in the old fashioned farms,
mhlawumbe ke uma wakhula kudala emakhaya,
you would have a dam where your cattle would drink.
Ngokujwayelekile ke kuye kube khona mhlawumbe ke idam lapho iy'nkomo zakho ziphuza khona.
And I don't know how often I've seen this happening. When in the evening 6 o'clock you bring the cattle in from the field to drink. The first ones start walking into the water, drinking, drinking, drinking. But in the beginning of the dam, it was in the olden days a mud dam, they step onto the mud and the mud mixes with the water and it becomes one murky business.
Ngokujwayelekile la eqaleni kwedamu kuye kube khona udaka. Uma ke le nkomo iphuza ixove loludaka bese amanzi ayadungeka kube ngathi nje awudaka.
And then they walk in a bit deeper to get to clean water and they drink clean water, but they step wherever they step, the water is muddied and full of dirt.
Bese lenkomo ithi uqhubekela phambili ukuze iphuze mhlawumbe amanzi ahlanzekile kodwa ngesikhathi iqhubeka inyathela khona la emanzini ixova udaka amanzi adungeke.
And the weak cattle, the little calves and the weak ones.
Bese kuthi ke inkomo ezibuthaka ngishoke mhlawumbe nezinkonyane.
Come often afterwards.
Bese ke ziyalandela zona ngemuva.
They can't walk just as deep into the water.
Zona inawo amandla ukuba zingene ziye ekujuleni kwamanzi.
Because they are calves.
Ngoba nje kusuke kusamankonyana.
So they've got to drink in the shallow water.
Zona ke zimele ukuba iphuze kulamanzi angashoni kakhulu.
And then they drink all this muddied water. It's not even water, it's a mixture of mud and water.
Bese ke ziphuza kulamanzi adungekile engesiwo nje ngisha amanzi okuyingxube evange yamanzi anodaka.
This is what Paul says.
Yilokho kusho umpostoli Paul.
Sorry, not Paul says, what Ezekiel says.
Okushiwo ke uHezekeli.
He says, you shepherds, you get the pure gospel that there is forgiveness of sins for every person that is willing to repent.
Uthi kwezekeli nina belusi nithola leli ivangeli eliyigugu elimsulwa lokuba bonke abasezonweni bangakwazi ukuphenduka bathethelele.
For every person that's willing to confess his sins and repent, there is forgiveness.
Bonke abazophenduka bavuma izono zabo kukhona ukuthethelele.
That is the pure water of the gospel which will cleanse the dirtiest of sinners and save the soul of the worst sinners that you can imagine.
Nokuyiwona ke lawa manzi acwebile evangeli angakwazi ukuba ahlanze zonke izono nezoni ezimbi ongeke ucabange ukuba zingahlanzeka.
How do you muddy this gospel, this pure and clean gospel?
Manje ukwazi kanjani ukuthi ungcolise leli evangeli elimsulwa na?
By making compromises with the world and saying, listen, we can't be so extreme. We can't be so radical. The world won't accept it. So I make a compromise and I preach a compromised gospel.
Lokhu kwenza ngokuthi ushebe, uhlanganise nezwe, bese uyasho ukuthi asikwazi ukweqisa kakhulu, kumele sishebe nje sicishe sifane nezwe, ngoba uma seqisa izwe ngeke likwamukele.
And I start preaching a different kind of love.
Bese uyaqala manje ushumayele uhlobo lothando oluhlukile.
A love that doesn't demand that people confess and repent their sins to be saved.
Uthando olungaqikeleli liphoqa ukuthi abantu kumele bayivume izono zabo ukuze bathethelele.
A watered down love.
Kusho ukuthi uthando lolo oselisefekile.
A love that welcomes them in.
Lolu uthando lolu olungenisa zonke ezinye izinto.
Even if they continue with the world and they drag the world into the church.
Noma bangaqhubeka baphile njengezwe izwe balifake phakathi ebandleni.
Friend, you received the pure water of the gospel. Why have you muddied it and made it cheap for those who follow after you?
Mhlobo wena wamkele amanzi evangeli acwebileyo kungani wangcolise uze manje uqale mhlawumbe ubhuqe ngisho nalabo abayimisele ukuphila leli evangeli ngendlela efanele.
And do you know who will be led astray?
Yazi ukuthi ubaniko ozodukiseka.
The weak ones.
Yilabo ababuthaka.
The young ones.
Yilabo abancane.
The young Christians.
Yilabo abangamaKristu amancane.
You defile that water.
Ngoba wena uyawangcolisa lawa manzi.
There's no repentance anymore necessary.
Akusekho manje ukuphenduka osekulindelekile.
There's no confession of sins.
Akusekho nokuvunywa kwezono.
Now I don't want to commit plagiarism.
Manje angifisi mhlawumbe ke ukufaka indlela mhlawumbe yokusonda.
But let me just quote something that Dr. Willie Seeling told us these days about confessing of sin.
Angeke ngicaphune lokho engikuxoxele uProfessor Seeling kulezi insuku maqondana nokuvunywa kwezono.
What it meant in the Old Testament to receive forgiveness of sin.
Kwakusho ukuthini eTestamenteni elidala ukwamukelwa ukuthethelelwa kwezono?
The size of the sin for which you made a sacrifice was compared to the size of the animal that you are sacrificing.
Kushukuthi silinganiso sesono osuke uyimbandakanye naso siye silinganiswe naleso silwane osuke uzonikela ngaso.
So for a small sin you would take a dove.
Kushukuthi ke esonweni ngesono esincane wazonikela ngejuba.
For serious sins you would take a goat or a sheep.
Mhlawumbe ke isono nje esibhekekile sithe ukuba sikhulu unikela ngemvu noma ngembuzi.
Now just think if you are on the way to the temple to sacrifice for your sin.
Awucabangeke usendleleni ebheke ethempelini manje uhambisa umnikelo ngesono sakho.
Here you walk to the temple with this goat.
Uyahamba kuya khona la ethempelini nalembuzi.
Sometimes many miles.
Mhlawumbe uhamba ngisho ibanga elide.
And everybody sees you on the way and say, "Where are you going?"
La endleleni uhlangana nabantu bayakubuza ukuthi ulibangisephi.
No, I'm going to the temple.
Usuyasho ukuthi hayi ngilibangise ethempelini.
What are you going to do?
Babuza uyokwenzani ethempelini.
No, I'm going to sacrifice for my sins.
Uyasho ukuthi hayi ngihambisa lo mhlatshelo walembuzi ngezono zami.
Oh, are you going to sacrifice a goat for your sins?
Bese beyabuza ukuthi hawu ngempela uhambisa lo mnikelo maqondana nezono zakho.
So in the first place everybody could see how big a sin you had been committing.
Khona lapho ke wonke umuntu useyaqonda ukuthi kusho ukuthi isono senzile sikhulu kangakanani.
Then you got to the temple.
Bese uyafika ethempelini.
And you took that animal.
Uphethe sona leso silwane uhamba
naso. And you had to put your hand on the head of that animal.
Kumele ukubeke isandla sakho phezu kwekhanda laleso silwane.
And you yourself had to slit cut the throat of that innocent animal.
Wena uqobo lakho kumele ukuba usike uqhoqhoqo usike lesisilwane emqaleni.
And by putting your hand on that animal, you transfer your guilt, the evil thing what you've done, onto this innocent animal that knows nothing about your sins.
Ngokubeka kwakho isandla phezu kwekhanda lalesi silwane kusho ukuthi udlulisela bonke ububi bakho zonke izono zakho kulesi silwane esimsulwa esingazi ngokwenza kwakho lesi sono.
You had to put your hand and slit the throat for this innocent animal to pay for your evil. The fact that you've committed adultery, the fact that you've stolen, the fact that you've lusted after a woman.
Wena umele ukubeka isandla sakho bese ke manje unquma lesi silwane emqaleni sikhiphe igazi ngenxa yesono sakho mhlawumbe sokufeba ngenxa yesono sakho mhlawumbe sokuthi wenze into engafanele mhlawumbe webile.
And while this animal is grunting and trying to breathe through the air that's bubbling in its throat, the blood that's bubbling in its throat and it's not able to get air, you catch up that blood.
Lapho lesilwane sithi zama ukuphefumula sesiphefumula nje emoyeni sesikhihliza amagwebu ngenxa yokuthi wena uyasinquma sekumele manje wena ukukhongozele leli gazi.
Hayi phefumula amagwebu phefumula igazi because you are cutting his throat. And then you would catch the blood and it would be poured out as an offering.
Bese ke wena ukhongozela leli gazi bese ke uzonikela ngalo leli gazi njengomnikelo.
And you had to tell the priest what was the sin that you had committed.
Bese ke utshela umpriest ukuthi isiphi lesisono osenzile.
Now we know that there's the lamb of God has been slaughtered.
Siyaqonda ukuthi likhona iwundlu likaNkulunkulu elihlatshiwe.
Are you afraid to bring your sins to the light so that this lamb of God can wash away that sin because he died for your sins?
Ngabe uyasaba noma mhlawumbe unamahloni okuletha izono zakho uyivume ukuze leli wundlu elahlatshwa lizokwazi ukuba likuhlanze na?
Or are you too proud? You don't even have to do all that, but you're still too proud to call your sin by name to receive forgiveness of it.
Noma mhlawumbe uyayigqaja mhlawumbe wena uphakeme akulula nje ukuthi usibize isono sakho ngegama njengoba sinjalo.
I'm hastening because time's flying.
Sengizama ukuphuthuma ke ngenxa yesikhathi.
Here's another way how you trample the water and muddy it.
Nayike enye indlela ongakwazi ukuba ushove ngayo amanzi bese uyawangcolisa adungeke.
If you get confronted about your sin,
uma mhlawumbe umuntu eqonda ngqo ngesono sakho,
instead of accepting it and asking for forgiveness,
esikhundleni sokuthi usamukele isono sakho bese ucela into ethelele,
you hold a grudge against this man who confronted me about his sin.
Kodwa ukhetha ukuba ubambe igqubu ulibambele lo mntwana kaNkulunkulu oqonde ngqo ngesono sakho.
What the Lord Jesus spoke to the Pharisee, in other words, you become a Pharisee.
Ngamanye amazwi ke kusho ukuthi uphenduke ube umFarisi.
What the Lord Jesus said to the Pharisees was not meant to condemn them, write them off and say there's no hope for you.
Amazwi ayishiwe inkosi uJesu kwangesiwa amazwi okuba abalahle abafarisi abachithe uvela ukuba akusalisekho ithemba lokuba mhlawumbe baphenduke.
When him and John the Baptist called them a brood of vipers, it was for them to repent.
Lapho uJesu noJohane umbhabhadisi ebiza abafarisi ngokuthi bayinzalo yenyoka wayenzela ukuba baphenduke.
It's exactly what he did to the Samaritan woman where he said to her, call your husbands. And she had to admit that she's been living an immoral life with five men.
Lokhu kufana ncamashi namazwi ashiwa uJesu wabhekiseka kulowo wesifazane waseSamaria ethi kuyena biza indoda yakho eveza ukuthi lowo wesifazane useyimbandakanye namadoda ayisihlanu.
But she was not offended by it.
Kodwa ke nokho akazange azaphatheke ngabacasuke ngalo.
She drank it as pure water. So she allowed those words to convict her and to receive forgiveness. But if you're a Pharisee, you get offended when you're confronted about your sins.
Kodwa ke uma umFarisi, uma umuntu eqonda ngezono zakho uyacasula.
And you start hating and keeping a grudge against this person that confronted you about your sins.
Bese uyaqala manje ubamba igqubu umcasukele yena lo muntu lo oqonde ngqoma qondana nesono
sakho. And you teach your friends and your followers that principle, not to repent, as the clean water of the gospel gives you an opportunity to do, but to keep a grudge against somebody who's confronting you.
Bese kufundisa abahlobo bakho nalabo abakulandelayo ukuthi hayi akumele uphenduke baze bafunde ukubamba igqubu bangaphuzi kulamanzi ahlanzekile.
When the Lord told the parable of the Pharisee and the tax collector at the temple.
Lapho inkosi uJesu isitshela ngomfanekiso womthelisi nomfarisi bese tempelini.
And the tax collector beat his breast and say, Lord, be merciful to me, a sinner.
Lapho umthelise eshaya isifuba ethi inkosi iba nomusa kimi mina soni.
But the Pharisee said, Lord, thank you that I'm not like this man and like this tax collector and other people.
Kodwa umFarisi uthi yena ngiyabonga inkosi ukuthi angifani nalomthelisi, angifani futhi nabanye abantu.
He didn't do it to write the Pharisee off, to say there's no salvation for you, Sarah Pharisees.
Lo mfanekiso wayengawusholi ukuthi kuvele kutheni umFarisi akasenalo ithemba ayisekho insindiso maqondana nomFarisi.
No, he wanted to create a hunger in the Pharisee's heart to also receive forgiveness of sins in the proper way.
Kodwa wayezama ukuthi enze kube khona indlala nokulangazelela kulomFarisi ukuba naye afune ukubathethelelwe zakhe izono.
A true shepherd that loves his flock.
Umelusi woqobo othanda izimvu zakhe ngeqiniso.
Will trust in God and remain faithful to God.
Uzothembela kuNkulunkulu, aqhubeka athembeke kuNkulunkulu.
He will not teach his sheep to do what the majority wants.
Ngeke azafundise izimvu zakhe ukuba zenze ngendlela bonke abantu abenza ngayo.
He will not teach his sheep and allow them for worldliness to come into that congregation.
Ngeke azafundise izimvu zakho ukuba zivumele izwe ukuba lingene phakathi ebandleni.
Friends, you get rid of the worldliness in your congregation.
Mhlobo susa noma khipha ugudluze izwe phakathi ebandleni.
The hours spent on secular fashion magazines by the people in your church, the young people in your church.
Amahora ngamahora achithwa abasha basebandleni lakho bebuka lama magazine ezemfashini.
The dress of the world that is coming into the church.
Nalezi ingubo zezwe eseyiqala manje zingena phakathi ebandleni.
No, a true fisher, a true shepherd that really cares for his flock will go against that and stand, keep the water pure for more sinners to come. More sinners, let the drug addicts come and let them drink the pure water rather than to come here and find defiled water that's muddied by people that are compromising.
Kodwa kumelusi woqobo ngeke azakuvumele lokho kodwa uyomelana nakho alwisane nakho ukuze nalabo abanye abazofika bawathole lamanzi ehlanzekile ngisho nabo abambekile edakamizweni bawafice lamanzi engadungekile bawafice emahle ehlambulukile.
Look at the flock.
Awubheke umhlambi.
If the flock is worldly, the shepherd is worldly.
Uma umhlambi uphila njengezwe kusho ukuthi nomalusi uphila njengezwe.
And so how do you get the good shepherd back if you want to get back at him?
Manjeke umbuyisa kanjani umelusi abe muhle uma ufisa ukumbuyisa?
You get him back by welcoming everybody that is refusing to repent into your fold.
Kusho ukuthi ke umbuyisa ngokuthi wamkele bonke abantu abangafuni ukuphenduka mhlawumbe esifundisweni sakho.
And you pride yourself, oh, I'm going after the lost sheep. I'm bringing them into my fold. But you're bringing people into your fold that refuse to repent and accept the grace and the forgiveness of Christ.
Besuba nokuyiqhenya uthi hayi ngiyahamba ngiyolanda ezinye izimvu ngizoyibuyisa zibe khona la esibayeni sami kodwa manje ulanda izimvu engafuni ukuphenduka uzoyigcina la esibayeni sami.
And you accuse the good shepherd and say you don't care for your sheep. We've got to run around after your sheep and try and catch them and bring them in.
Bese ke manje ubeka icala kumalusi omuhle uthi wena uyinaka izimvu zakhe thina kumele sijahe ngemuva sinakekele ngaso sonke isikhathi.
Yes, but you're bringing in people who are refusing to repent, to confess and repent.
Kodwa ke yebo noma uhamba ubuyisa abantu abangafuni ukuphenduka abangafuni ukuvuma izono zabo.
And do you know what you're doing?
Uyazi ukuthi usuke wenzani ke?
You're muddying and defiling the water so that if a sinner comes who's a real bad sinner, there's no clean water for him or her to drink.
Usuke ungcolisa amanzi uwadunga kuthi lapho isoni noma kuyisona esibi kangakanani sithi siyafika siwathola amanzi ahlanzekile sifica nje amanzi adungekile.
All this I've told you is to show you what happens if a person starts loving himself.
Konke lokho ebenginicobelela ngakho bengizama ukudweba isithombe ukuthi kwenzakalani uma umuntu eyithanda yena uqobo.
I said everybody will love.
Ngithe wonke umuntu uyathanda.
There's nobody who will not love.
Akekho umuntu ozophelelwa uthando.
But if you don't love God according to his standards, you will love yourself.
Kodwa ke uma ungenalo uthando lukaNkulunkulu ngendlela kaNkulunkulu nangezinga lakhe uzoba nothando nje oliqonde wena ngqophe.
Now let's just look at the love that God expects of us.
Asike sibheke ke uthando uNkulunkulu alindele kithi.
And I go back to the Psalm 45 and verse 10.
Ngizobuyela ke kuyona incwadi yamahubo isahluko samashumi amane nanhlanu ngiye kuli verse leshumi
and 11
ne verse leshumi nomuva.
Hearken, O daughter, and consider and incline thy ear. Forget also thine own people and thy father's house. So shall the king greatly desire thy beauty, for he is thy lord, and worship thou him.
Mawuzweke ndodakazi uqaphele ubeke indlebe yakho ukhohlwe isizwe sakini nendlu kayihlo yikhona inkosi iza kubuthanda ubuhle bakho ngokuba yona iyinkosi yakho woyikhothamela.
She has a new husband, a new king, this new bride.
Manjege lo makoti usenomkhwenyana omusha.
And she loves that king.
Uyayithanda lenkosi.
You see, friends, if you've truly received forgiveness, you will love him, even though he's from a different country. He's from the heavenly country, and you are from the earth.
Yabona mhlobo uma ukwamukele ngempela ukuthethelelwa kwezono, uyomthanda yena noma evela kwelinyizwe, noma ekomunye umhlaba, kodwa uyomthanda.
I was so blessed the day before yesterday.
Ngibusiseke kakhulu.
I think it was Friday or Thursday. Things have been happening so fast, I may be wrong. When we were opening the or celebrating the opening of the tunnels, the expansion of the new tunnels. And I stood there speaking to Uncle Joe Newlands. I don't even know whether he remembers that he said that. But it was just one sentence he said. He said, if we see all this goodness which the Lord is doing to us, it drives you to love the Lord.
Utheke uma sibona konke lokho kuhle inkosi esenzela khona kuyasiqhuba kusondeze kutheni siyithande inkosi.
And he became teary. He was kind of starting to choke in tears.
Wayeseqale hlengezela inyembezi kwangathi manje useyakhingceka ngenxa yenyembezi.
It was profound. When you see all the good that God has done for us, you love the Lord even more. Friends, the true child of God love God, and that's why he keep God's commands, not because he's legalistic.
Mhlobo umzalwane weqiniso uthanda uNkulunkulu ngeqiniso ngoba usuke gcina imiyalo kaNkulunkulu hayi ngoba mhlawumbe isuke ngaphansi komthetho.
This verse says, forget also thine own people. This is what it says to the princess.
Le ndima isho lokhu kwindlovukazi ukhohlwe isizwe sakini.
The Lord wants us to forget our own people, the people of the world, where we came from, where we've come from, where we used to live and exist.
Inkosi ifuna ukuba sikhohlwe abantu basezweni lapho nathi esivela khona, abantu abaphila ngendlela ebesiphila ngayo ngaphambilini.
God wants you to totally forget your old friends, your old kings, your old life to which you were loyal.
Inkosi ifuna ukuba ukhohlwe ngokuphelele bonke abangani bakho bakudala, wonke amakhosi abekubusa ngaleso sikhathi ezweni, bese ulibala konke ngokuphelele.
I'll never forget the story Reverend Stegan told once.
Angeke ngize ngisikhohlwe ke noma ngikhohlwe indaba ubaba umfundisi akasicobelela ngayo.
Of a pastor in Russia that was arrested because of his faith and put in prison.
Umfundisi waseRussia owaboshwa ngenxa yokholo lwakhe.
And if I remember correctly, had small children and they clung to him. And the soldiers who came to arrest him grabbed the children and tore them away from him. And his wife ran to him and they grabbed her and they threw her to the ground.
Alesikhathi amasosha efika ezombopha lomfundisi, abantwana babambelela kuye bamqinisa. Afika amasosha abagudluza abantwana abaphosa kude, ngisho nonkosikazi wakhe imbala amthatha amjijela kude.
And he had to choose, am I going to deny Christ and stay with my family, or am I going to betray, so to say, betray my family?
Kwase kumele ukuba khethe. Ukuba ngabe manje sekumele ngimphike uKristu bese ngiqhubeka ngiphile nomndeni wami noma mangakubeka ngalendlela ukuthi mhlawumbe ngiphike umndeni wami ukuze ngizoqhubekela ngiphile uKristu.
But he says he had to die to his sons and daughters, little children, and his wife.
Uthike kwamele ukuba afe maqondana namadodana namadodakazi akhe ngisho namaqondana nonkosikazi wakhe imbali.
He says all the years in prison his love for his family died.
Uthi yonke leminyaka ebhadle ejele uthando maqondana nomndeni wakhe lafa laphela.
And then he was set free after many years.
Wayiseke khululwe ejele emveni kweminyaka eminingi.
And he says he found that he has a new love for his family.
Wasayizwela sekungathi manje usenolunye uhlobo lothando maqondana nomndeni wakhe.
Not the human love.
Hayi uthando nje lomuntu.
But a godly love for his family.
Uthando olunokumesaba uNkulunkulu maqondana nomndeni wakhe.
How changed, how difficult, how different is the love that God speaks about from the love that Hollywood and the world teaches you.
Luhluke kangakanani uthando uNkulunkulu akhuluma ngalo nalolu uthando abase Hollywood abasifundisa lona.
This bride, this princess is not allowed to sit longing and dreaming of her own people.
Lendlovukazi ayivumelekile ukuba ihlale mhlawumbe ijule izindle kabanzi ngabantu besizwe sayo.
Friends, we are loosened from our own people, the worldly people. We're not allowed to sit dreaming about the world.
Bahlobo sesikhululekile maqondana nabantu bezwe asavumelekile ukuba sihlale manje sicabange ngendlela izwe liphila ngayo.
You know why people can't get free of their pornography that defiles them?
Uyazi kungani abantu bengakwazi ukuthi bakhululeke maqondana nezithombe zabanqune ezibangcolisayo?
Because they sit thinking about the things that they saw.
Ngoba bayahlala bacabange bazindle kabanzi ngezinto abayibonile.
Dirty, filthy, defiled things have become normal to them.
Izinto ezingcolile ezimbi ezinyanyekayo sekube izinto ezisemqoka kubo.
And the experts say a person that starts getting deeper into pornography, there's a hunter instinct that awakens in that person.
Ochwepheshe-ke bathi uma umuntu echitha isikhathi sakhe ebuka izithombe zabanqunu kunento kube ngathi yamzingela imenza ukuba langazelele lezi zithombe zabanqunu.
As a hunter tracks down an animal until he finds him to shoot him.
Njengomzingeli ezingela isilwane azasithole bese yasidubula.
The porn addict sits there and he thinks, what is a new search word that I can use to see something more? What are the images that I saw? How can I see more of that? Maybe I can see another angle, another fetish of pornography.
Lo suke bambekile kulezi zithombe zabanqunu uyahlala acabanga ukuthi mhlawumbe liphi elinye igama engalibhala la engisesha khona bese ngithola mhlawumbe okunye okuhlukile kunalokho engikujwayele kuze lezi zithombe zabanqunu.
You know, in our backyard we have dogs that love to chase and kill cats.
Egcekeni lethu ke sinezinja ezithandayo ukuba zijahe zizingele zibulala amakati.
But in our house we have a few cats.
Kodwa endlini yethu phakathi sinamakati njambalwa.
And there's one cat that was new and very young.
Khona ke linye ikati nje ebelilisha nje liselincane.
The door to the backyard is a stable door. It's got a top and a bottom.
Umnyango ophumele egcekeni ngemuva uneminyango emibili khona ongenhla nongezantsi.
And the top was open.
Lo ngenhla umnyango wavulekile.
And this little cat, who knew nothing about these dogs, jumped onto the bottom door and sat there looking at the backyard.
Leli kati ebelingazi kabanzi ngalezi zinja laseke liyagxuma lihlala phezu kwalomnyango ongezantsi lahlala lase liyalunguza la egcekeni.
And I thought by myself, little cat, you don't know how close you are to your death.
Ngase ngisho emqondweni wami ngicabanga ukuthi kodwa kati elincane awuqondi ukuthi ususondele kangakanani ekutheni ufe.
It's just that little door that's keeping you from a pack of dogs that will storm and tear you apart.
Ilo umnyango nje omncane okuhlukanisile okuvimbela ukuba lezi zinja lezi eziyithimba zize kuwe bese ziyakubulala zikudle ziqede.
It's just you're there in a blink of an eye, and you're in trouble and you've lost your life.
Ngokuphazima nje kweso usukhona lapho usuyafa manje ulahlekela ukuphila kwakho.
You who are tempted and addicted to pornography.
Wena olingekayo obambekile ezithombeni zabanqulo.
It's just one button that you press and the devil, Satan, is throwing you to the dogs to tear your soul apart, defile you, make the most filthy things normal to you as if it's normal and everybody's doing it.
Uhleli nje nebathini inkinobhe yodwa ongathi mangabe ulicindezela bese usathana kusasazele ngezinja ezizofika zingcolise zikwenze wenze izinto ezingcolile.
One button moves you from God's curse to God's blessing.
Inkinobhe yodwa nje kususa esiqalekiseni sikaNkuluNkulu ikulethe esibusisweni sikaNkuluNkulu.
He says, princess, you're not allowed to think back of your old people.
Kuthiwa ke kulendlovukazi ayivumelekile ukuba icabange ngesizwe sakubo.
You're in a new kingdom.
Ngoba manje ususe embusweni omusha.
In the old kingdom you found fault with everybody around you.
Embusweni wawukuwona omdala ubuhlezi ubona isici kwabanye abantu.
Everybody's wrong.
Hlezi ubona abanye abantu ukuthi banephutha.
I've often counseled people.
Kaningi ngibalungisisa abantu.
And I said, okay, if it's you and one person that doesn't see eye to eye, one will have to go and see who's wrong. Anyone can be right.
Bese ngithi ke uma kuwena nomunye ningaboni ngasolinye kumele nginhlanganise nobabili bese siyabheka ukuthi imupho nephu.
But if you find fault with many people, quite a few people, it's becoming strange. You are the only one that's right and everybody around you is wrong.
Kodwa ke ngiyamangaza uma uzohleza ubona amaphutha kubo bonke abantu nje abantu abaningi wena njalo uhleza umsulwa sekuyamangaza ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi kube wena nje umsulwa bonke babe ba.
No, don't come and play a game with me.
Ungezike kumina uzodlala umdlalo.
It's like this man who was driving against the highway with his car, but he was on the wrong road side.
Fana nale ndoda eyayishayela ohlangothini olungafanele kumgwaqo okuthela wayena.
And over the radio there was an announcement, watch out, there's one car that's driving against the stream.
Kwase kuba khona isimemezelo kumsakazi ukuthi qaphelani kunemoto manje shayela ephambana nezinye
imoto. And he said, what? They say one car, there are hundreds of cars driving in the wrong direction.
Wase kuthiwa hayi bo imoto eyodwa kwangathi ziningi zingamakhulu imoto ezishayela ohlangothini olungafanele.
You who find fault with everybody around you, you still have the old kingdom in you.
Wena obona abanye abantu ukuthi ibona banamaphutha kusho ukuthi usekulombuso omdala.
Don't sit there loving your own friend, old friends, longing after your old friends.
Ungahlali lapho manje ube nokulangazelela ube nothando ngabangani bakho abadala.
Don't sit there and allow the music of your old kingdom to play over and over in your mind.
Ungahlali uvumele umculo wombuso wakho omdala ukuba udlale ngqondweni yakho udlale uphindaphinda.
Here's another responsibility that this princess had.
Nawu komunye kumsebenzi lendlovukazi eyayinawo.
She could not take the rules of the country from which she came into this new kingdom.
Yayingavumelekile ukuba ithathe imithetho kuleli lizwe eyayiphuma kulona ize nayo le mithetho kuleli lizwe sikulona elinye.
You can't go to church to check out the girls.
Awukwazi ukuthi uye enkonzweni uhambe nje uyobuka uhlola besifazane.
That's the old kingdom. That's not allowed in Christ's kingdom.
Lokho kuvela embusweni omdala akuvumelekile la embusweni kaKristu.
You cannot use the church of God to promote the laws of your own kingdom and promote worldly standards in the church.
Awuvumelekile ukuba manje bese wena uqhakambisa imithetho yombuso wakho omdala phakathi ebandleni bese uphakamisa yona le mithetho.
Carry worldly standards into the church.
Bese uthatha manje imithetho yezwe uyilethe phakathi ebandleni.
Or use the church to boast your image and your pride.
Noma usebenzisa ibandla ukuba manje uyiveze wena bese uyiveza ukuphakama kwakho.
And then this verse 11 says this. So shall the king desire thy beauty, for he is thy Lord, and worship thou him.
ivesi leshumi nomuvo yikhona inkosi izakubuthanda ubuhle bakho ngokuba iyona inkosi yakho woyikhothamela.
Friends, we are now the bride of Christ. We have no rights. We belong to him in everything.
Thina bahlobo njengomakoti kaKristu asenawo amalungelo ngoba manje sesingabaka Kristu.
He has his own standard of beauty, not your and my worldly standard of beauty.
Yena unelakhe izinga maqondana nobuhle, haye lakhe izinga noma izinga lezo maqondana nobuhle.
Purity is beautiful to him.
Ubumsulwa bubuhle kuye.
That's what the Lord desires of you, your Lord. Purity from you.
Nokuyikona lokho inkosi yakhe kulangazelelayo kuwena ubumsulwa.
And friends, conditions in the new kingdom will be unbearable, can be unbearable for a person that lives, still continues to live a carnal life and doesn't want to walk by the Spirit.
Mhlobo imgomo nembandela kulombuso omusha ingaba nzima uma usaphila ngenyama, usaphila ngokwezwe.
If you still want to live a carnal life, it will be an unbearable place to be here. Unbearable, intolerable.
Uma usaphila enyameni, kuzoba yinto embi engabekezeleleki ukuthi ube la kule ndawo.
If you still allow small things to irritate you and turn you upside down,
uma usavumela izinto ezincane ukuba ziqukuze zikubhekise phansi,
if you still want to get people back when they've done something against you,
uma usanesifiso sokuyiphindiselela mhlawumbe uma kukhona umuntu okwenza okuthize,
if you are still want to feel good at all times,
noma mhlawumbe usanesifiso sokuthi uhlale njalo nje uyizwela kumnandi kwena,
it is for the natural man, the carnal man, the flesh. The Bible says, impossible to please God.
IBhayibheli liyasho ukuthi umuntu ophila njengezwe ophila enyameni akakwazi inhlobo ukuthi amthokozise uNkulunkulu.
So if we allow our natural emotions,
uma ke mhlawumbe sovumela imizwa yethu mhlawumbe ngokokuphila,
anger and jealousy,
ulaka nomona,
self exaltation after we've been humiliated,
mhlawumbeke ukuyidabukela noma ukuyiphakamisa mhlawumbe emveni kokuba siphatheke kabi,
we will not be able to live in that kingdom of God.
Angeke sikwazi ukuba siphile kulowo mbuso kaNkulunkulu.
We have been, may have been tried to fight for our rights, but when we get into God's kingdom, it's a different story.
Mhlawumbe noma ngabe kuthiwa besijwayele ukuthi silwela amalungelo ethu, kodwa uma sesikulombuso kaNkulunkulu ziyajika izinto.
So this is the challenge.
Nayiki inselelo.
Have I adopted the kingdom of the Prince of Peace?
Ngabe mina sengingenile yini ngawamukela umbuso we umbuso wenkosana na?
Have I surrendered all my rights?
Ngabe senginikele ngawo wonke yini amalungelo ami?
Am I a bond slave of Christ?
Ngabe manje mina ke sengiyisigcila yini sika Christu na?
Available for him to use where he wants me, when he wants me, no rights for myself.
Ngabe ke sengiyatholakala ngaso sonke isikhathi lapho uKristu edinga ukungisebenzisa noma ngabe isiphi isikhathi noma ngabe ikuphi.
And this is my concern for what the COVID could have done to us.
Nokuyiyona ke into engithintayo kakhulu engenzeka ukuba seyinziwe ukuvetha empilweni zethu.
It may have stolen us out of the kingdom of this our new king and brought us back into the old kingdom.
Kwenzeka ukuthi ukuvethe selusuntshontshile kulombuso kaNkulunkulu esesikwona, lasibuyisele emuva kulombuso wezwe esasikwona ngaphambili.
So friends, wherever you find yourself,
mhlobo noma ngabe ikuphi lapho uyithola khona,
whether you are ice cold in the world,
mhlawumbe ngabe uyabanda qa ezweni,
whether you've become a tax collector,
mhlawumbe usuphenduke waba umthelisi,
whether you've become a Pharisee,
mhlawumbe usuphenduke umfarisi,
God's invitation stands open. Don't be afraid to bring your sacrifice openly for forgiveness of sins.
Ungasabi ukuletha umnikelo wakho maqondana nezono zakho.
Don't be afraid to come and confess. Make it known, because there's forgiveness for everybody.
Ungesabi ukuza uzovuma izono zakho ngoba nakho ukuthethelelwa kukhona maqondana nawo wonke umuntu.
Whether you're a Pharisee or a tax collector, there's forgiveness for everybody.
Noma ngabe kuthi umthelisi noma ngabe umfarisi nakho ukuthethelelwa khona maqondana nawo wonke umuntu.
And even if you've fallen away, there is a way for you to come back to Christ.
Noma ngabe kuthiwa mhlawumbe usuwile evangelini, ikhona indlela yokuba ubuye uze kuChrist.
Christ won't slam the door closed in your face.
UChrist ungeke azabhakaza umnyango akuvalele ngaphandle.
If you are willing to come on God's conditions.
Kodwa ke uma unesifiso sokuza ngaphansi kwemgomo kaNkulunkulu.
Christ will open you with open arms like the father welcomed the prodigal son.
UChrist uzokwamukela ngezandla ezivulekile njengaye ubaba amukela indodana yolahleko.
I have a painting in my office.
Nginomdwebo ke okhona ehhovisi lami.
Because it's the most beautiful scene to me in the Bible.
Ngoba ke nokho kuyisithombe esihle kakhulu kimina eBhayibhelini.
And it's the prodigal son coming back to his father.
Indodana yolahleko ibuya ibuyela kubaba wayo.
And is falling in his father's arms, looking down.
Lapho iwele ezandleni zikayise ibheke phansi.
He is too weak from all the hunger and sitting next to the pigs and not getting good food. So his knees are bending. He's about to collapse, but he grabs his father.
Indodana ibuthakathaka ngenxa yendlala nangenxa yokuhlala engulubeni ayisiphelelwa amandla kube ngathi siyawa kodwa iyabambelela kise.
And the father embraces him and push him against his chest.
Esubaba eyayanga indodana ayisondeze esifubeni sakhe.
And we know what happened after that.
Siyazi ukuthi kwenzakalani emva kwalokho.
There is a possibility if we've changed alliance and we've become allied to the world to come back to the kingdom of this prince.
Isekhona indlela uma ngabe sisukile kuNkulunkulu sayihlanganisa nezwe ikhona indlela yokubuyela embusweni kaNkulunkulu.
Christ is standing with open arms.
Nangu Christ umile nezandla ezivulekile.
We are
really blessed by this service.
I don't
know if you are blessed.
Where
Ezekiel was told to prophesy to the shepherds.
Because
it was seen there were sheep that were limping and not had health. That were sick. And I saw it in this way.
And
that is, if you are a shepherd, if you are a preacher, then go out and seek those that are limping and sick.
Hambela ngishe ibhedlela, hambela ngishe emakhaya, wazi ukuthi uyagula sibanibani angimhambele.
Go to the hospital. Go to that sick bed. Go and visit that person that's not
well. There are those
that have left us, or the Lord has taken them from our midst, that were known, that had a feeling, that were on the station knowing so-and-so is sick in hospital, so-and-so isn't well, let me go and visit that person. And we saw that they just had such a gift for such occasions.
Nagegela izimvu ethukayo negulayo sinakekele.
And so let's take heed, let's listen, let's obey. When it is said there are sheep that are limping, that are sick, let's go and take notice of them. Let's care for them.
Ngangaba nezimvu ezishumi.
I had 10 sheep.
Kodwa ngagcina senginezimvu ezikhulu.
But at the end I had 100.
Emva kwalokho zatshontshwa zagcina sesingamashumi amabili.
And then of one after the other they were stolen, then I had only 20 left.
Nganginakekela.
Why? Because I cared for them.
Uma imvi namakhizane inekelemu ayiphile isikhathi eside.
In other words, they increased. They became so much because I took care, I took notice of them. If they had ticks or they were sick or sickly, I would do something about it.
Uma siphuma izimvu uyayibuka ukuthi imvi ihamba kanjani.
And because when you see the sheep and they go to the pastures, you would take notice of them, how they walked and how they reacted. Because if it saw it limping or something was wrong, you would grab hold of it, check it out, and then you find, no, wait, there's a tick.
Nizwile la udokotela ekhuluma ukuthi ngokubuka nje ithombe eyinqunu kukhona okwenzekayo emqondweni.
Because you heard the doctor say, if you look at pornography, something happens in your brain.
Mhlambe nawe ikhizane selikutholile uyaxhuga.
Because it could be that this tick of pornography has bitten you, and that poison has entered you. Today you are limping, today you are sick.
Namhlanje bakubona mzalwane ukuthi ubunge njena kodwa manje ngokomoya usiyaxhuga sushintshile.
And you are seen, child of the Lord, that no, you are limping. There's something wrong in your life. You were never like this before. Something else has entered.
Usiyabonakala ngisho umndeni uyakubona neingane ziyakubona noma ubani ubani uyabonakala ukuthi hayi ngokomoya izinto azisahambi kahle.
Because a family, the children, the wife, they can see, but with this sheep there is something wrong. Things aren't going well.
Awuhlale phansi usho ukuthi nanti ikhizane lila noma sentanyeni kuze kuphume ngisho ubomvu awuhlale phansi ukuthi futhwe udishwe khishwe yonke lezi zinto.
That's why take time, sit down, go through the dip, go through the process of self-examining yourself, see what's wrong, even if it's on the neck and there's a lot of pus, be prepared for it to be removed.
Bekubhlungu enhlizweni zethu ngasahanjelwa amagantsha, bekubhlungu.
Because for us it was heartbreaking. It was a difficult situation not to be able to visit our Christian brethren outside in the different mission stations. We didn't know how we will find these sheep, if they were alive or were sick and limping.
Manje musa kuhlala nento ikhiphe ukuze ukwazi kusizakala.
So don't stay with something in your heart. Remove it that God can help you.
Uthi uNkulunkulu Ezekiyeli, tshela abelusi ukuthi nazi izimvu ziyaxhuga ziyagula.
God said to Ezekiel, now you go speak to the shepherd. Make it clear to them that there are sheep that are limping.
Lenkonzi yasivuselela ukuthi ake sigijimeni siyemvini ukuthi nathi mawisuyileyo mvu esixhuga hamba uzothi nakho la engixhuga khona ngokomoya.
So we have been encouraged, we've been motivated to go, take action and run and come and say, you know what, I've been that sheep. I've got something wrong in my life. That love that you had, is it still burning in your heart? Are you really living for the Lord? Do you really experience His love burning in you?
mhlambe vele manje usuyaqhuka labakhizana sekutholile asegcwele umzimba wonke izono seziyabusa empilweni yakho.
But maybe you found yourself, no, you are sick. It's not like before because you've got ticks all over your body. You are sick today.
Sesidlile hey imvu mayisidliwa amakhizane kunzima kabi uma usuyibona nje ichuga ubona ukuthi hey asegcwele ayisakwazi ngisho ukuhamba.
You know, a sheep that's been bitten by a tick, you can see it. You can see something is wrong. It's not the same anymore. That sheep is limping. And then you feel so sorry for that animal. Maybe let me tell something which will hurt. If you admit and say, yes, here's the tick, please help me remove it. And then you take that very tick, take it, pick it up, draw it yourself, and put it on yourself again. And let me tell you, brother, sister, my child, you won't be forgiven. Because the Bible says clearly, go and sin no more. If you go back to your vomit, you'll never be able to live for the Lord because it'll be seen, it'll be obvious something is wrong in your life. And so, young person, boy and girl, if you always go back to that same very thing, to that same very sin, spiritually, you'll never be able to be alive.
And that's why
if you hark and you persevere in your sin and you just carry on, let me tell you, even if you preach, you sing, whatever you do, you will not be forgiven.
And
that's why, humble yourself, go out, let's cry before the Lord. Let's find ourselves at his feet, pleading for grace, where we say, oh Lord, help me. Help me this thing in my life that it comes to an end. And remember, my sheep hear my voice. And when the Lord speaks to you, if you are his sheep, then listen to what his voice is saying. Are you that sheep that thinks it hears God's voice which says, go and look at pornography?
And
so we heard it's a demonic thing, this pornography story. Because remember, you maybe look at it, then the voice will come and say, no, look at this side, or look at up that side, look up this word. And remember, that's an evil, evil thing. To gossip, to mock, that's on your lips. Let us pray. Our God, you love us. That we have heard a service like this. You've encouraged us. You've woken us up spiritually. Lord, and I trust that he who was even stone cold the gospel of truth. A gospel where you don't mix things. That bring forth the truth as it is. And Lord, we need this gospel that wakes us up and encourages us spiritually. Lord, oh, remember those sheep that are sick. You don't speak to those shepherds at that time, but today you speak to us personally. Lord, there are those sheep that are sick outside, but we pray that we as shepherds, that we won't be found that we are the sick ones. You visit us so that we might be alive. And if we are sick, Lord, there are those ticks that have to be removed spiritually.
Amen.
Amen.